Trigger Records.
Hey! Hallelujah! Oh, yeah! Ay, 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 ay,
ay, ay,
ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
ay,
ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Jadai,
ametenda.
Elohim,
amefanya.
Mungu,
ametenda.
Mungu. Aya sasa kaeni chini mtafune karanga ni wafumbulie mafumbo. Yesu ametenda kwangu kwa ukubwa yaloshindikana mwanzo. Saa yangu imeshafika sasa amefungua milango. Ametundika mabango. Amefanya matangazo, Yesu amenivua usongo, kakomesha masimango, kwa watesi sasa hili ni funzo. Ya bundi kule nyuma mimi sirudi
sawa
mukubali na mukatae
sawa
kwa Yesu mimi nimeganda
sawa
sitoki napiga vinanda
sawa
oh na celebrate mambo ni fresh hapa sitoki nimefunga break mimi na celebrate mambo ni fresh hapa sitoki nimefunga break
sawa
Records.